And it reads
like this.
And Elijah, the
Tishbite,
who was an inhabitant of Gilead,
anati kwa Ahab, wonga Yehova mulungu wa Israeli ali moyo, amene ndi makhala pamaso pake, padzakhala mame kapena mvula, zaka zitatu izi, koma molingana ndi mawu anga. Ndipo mawu a Yehova anatsa kwa iye kuti, choka kuno iwe, ndipo tembenukira iwe chakummawa, ndipo kadzibise wekha, cha kumsinje wa Sidreki. Keriti ine maranda uza kuti ndinene. Umene uli usanafike ku Yorodani. Ndipo kudzakhala kuti iwe uzikamwa amumsinje. Ndipo ine ndalamulira makungubwe kuti akudyese iwe. Kotero iye anapita ndipo anakachita molingana ndi mawu a Yehova. Pakuti iye anapita ndipo anakakhala pafupi ndi mtsinje wa Keriti womwe uli usanafike ku Yorodani. Ndipo makungubwe anamubweretsera iye mkate ndi nyama mmawa ndi mkate ndi nyama madzulo. Ndipo iye ankamwa amumtsinje. Ndipo zinafika pochitika patapita kanthawi kuti mtsinje unaphera popeza munalibe mvula mdzikolo.
Lord came unto him saying,
Ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye kuti, nyamuka ndipo upite iwe ku Zarefati wa ku Zidoni, ndipo ukakhale kumeneko. Taona ine ndamulamulira mkazi wa masiye kumeneko kuti azikakudyesa iwe. Kotero iye ananyamuka ndipo anapita ku Zarefati. Ndipo pamene iye anafika pa chipata cha mzindawo, taonani, mkazi wa masiye anali pamenepo akutola nkhuni. Ndipo iye anayitana kwa iye ndipo anati, kanditengere ine, ine ndikupempha iwe madzi pang'ono mu chikho kuti ine ndikhoze kumwa. Ndipo pamene iye anali kupita kuti akawatenge iwo, iye anayitana kwa iye ndipo anati, kandibweretsere ine, ine ndikukupempha iwe kandongo kankate mudzanja lako.
And she said, as the Lord thy God liveth,
ndipo iye anati, monga Yehova mulungu wako ali moyo, ine ndilibe mkate, koma kaufa ka mdzanja mu mbiya ndi mafuta pang'ono mu nsupa. Ndipo taona, ine ndili kutola nkhuni ziwiri kuti ine ndipite umo ndi kukaziphikira izo kwa ine ndi kwa mwana wanga kuti ife tikhoze kudya izo ndi kufa. Ndipo Eliya anati kwa iye, usachite mantha, pita ndipo kachite monga iwe wanenera. Koma kandipangire ine kwa izo mkate wa ung'ono choyamba, ndipo ubwere nawo iwo kwa ine. Ndipo kenako udzipangire wekha ndi mwana wako. Pakuti atero Yehova mulungu wa Israeli, mbiya ya ufa sizatha, ngakhalenso nsupa ya mafuta sizawuma, kufikira tsiku limene Yehova adzatumiza mvula pa dziko lapansi. Ndipo iye anakalowa mkati, ndipo anakachita molingana ndi kunena kwa Elisha. Ndipo iye ndi uyo ndi ya mnyumba ake anadya masiku ambiri. Ndipo mbiya ya ufa sinathe konse, ngakhalenso nsupa ya mafuta kuuma molingana ndi mawu a Yehova amene anayankhulidwa ndi Eliya. Koti ndiyankhule mmawa uno, basi ndisanapite kusidya kwa nyanja, ine ndasankha mutu wotere, khalani wotsimikiza za Mulungu. Ndipo tsopano Ambuye dalitsani mawu anu pamene iwo aziperekedwa. Ndipo mulole mzimu woyera ugwire malingaliro athu ndi zoganiza zathu. Ndipo mutikonzekesere ife kudzatitezera kwake monga ife tamupempha iye kuti abwere. Pakuti ife sitimabwera ku nyumba ya Ambuye kuti tidzaonedwe kapena kuti tidzaone, koma kuti tidzaphunzire za inu. ndikuti tiziwe zachikhalidwe chanu ndi njira yanu ndi zifukwa zanu kuti ife tikhoze kumakomana nazo zovuta zamoyo ndi chitsimikizo chenicheni pokhala otsimikiza za Mulungu. Perekani za Ambuye mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen.
It must have been a dreadful
night.
It was so hot and dusty. And people
within
the street starving at the earth was so hot it was ready to burn. All this was the reflection of their
sin
and their moral decay.
Ndi kuvunda kwa makhalidwe awo.
Inu
mukuona Ahabu anali akulamulira mu
Israeli
pa nthawiyo kapena pa Israeli. Ndipo iye anali woyipitsitsa
wa
mafumu onse a Israeli. Ndipo kunali kulibe mfumu yoyipa monga Ahabu. Pakuti iye pokhala ataphunzitsidwa ndipo akudziwa bwinoko. Iye sanalephere kupitiriza kuti asamukondweretse Mulungu mu chilichonse chimene iye ankachita. Ngakhale iye anali ndi dongosolo lalikulu la nkhondo ndipo anthu anali atalemera kwambiri pansi pa kulamulira kwake. Koma pobe iwe sungakhoze kusamukondweretsa Mulungu ndi kuyembekeza kuti udutse nazo motalika kwambiri. Yeno muchikwati chake malomo kwatira pakati panthu ake omwe iye anapita uko ndipo anakakwatira wochimwa wa mafano wopembedza mafano. Iye anakwatira Yezebeli ndipo iye sanali wokhulupirira. Ndipo palibe wokhulupirira ayenera kumakwatira wosakhulupirira mwanjira ina iliyonse. Nthawi zonse ayenera kumakwatira okhulupirira. Koma Ahabu anali atachita chinthu choyipa ichi. Ndipo mopanda kukayika koma kuti Yezebeli anali mkazi wokongola. Ndipo iye anagwera mpaka momwe iye ankaonekera mmalo mwa chimene iye anali. Alipo anthu ambiri amene amapanga kulakwitsa komweko mpaka tsiku lino.
And she had brought idolatry
among the people.
And the people, the priests, their ministers, had
fallen
victim to
great
popular demand. And it's a very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
Palibe kukayika kuti ansembe ankaganiza kuti izo zikanakhala zabwino basi bola ngati boma lawo ndikuvomereza izo. Koma ine sindikusamala zimene boma liloleza izo ziyenera kukhala chimene Mulungu akuloleza. Ndipo anthu ankaganiza kuti izo zikanakhala zabwino ngati iwo akanati aziyembekeza nawo mu zina za zinthu zachidziko.
One might ask me to praise God
for that, but the very likely picture of today, we cannot
think
that we are worshipped.
We may not think that we are worshipped, but we are. And the government is
worshipped. People are
worshipped because they worship money.
Ngati mafano.
Some worship money.
Wena kupembeza ndalama ngati mafano. Ndipo wena kupembeza akaswiri apa televizioni ngati mafano. Koma chonse chimene iwe umayika patsogolo pa Mulungu ndi chofano. Icho chikhoza kukhala chili chonse chimene icho chingakhale. Ngakhale Satana ndani wathu wamkulu ndi wanzeru chotero mpaka iye amayikanso nthawi zina mpingo patsogolo pa Mulungu. Iwo ukhoza kukhala ndi mpingo waukulu. Iyo ikhoza kukhala nyumba yayikulu kapena icho chikhoza kukhala chipembedzo chachikulu. ndipakati wiri ilo libodza kusala gulu lalikulu bona musalole kanthu kabwere patsogolo pa mulungu mu mtima mwanu tiritonse ndipo patsogolo pa mulungu ndi fano ndipo anthu awa ankadziwa kuti iwo sanali auzimu monga iwo anali kukhalira pansi pakulamulira kwa mafumu wena ndipo iwo ankaganiza basi chifukwa iwo anali fuko la uzimu kuti tiritonse tikanakhala chabwino ndipo ndi momwe ife tabwerera pamalo amenewo panonso miyezi ina yapitayo ine ndinali kuyankhula kwa bwenzi wabwino kwambiri wa ine ndipo iye anati mʼbale Branamu ine ndikukhulupirira kuti inu mumakanikizira pansi United States uyu mwapafupi kwambiri iye anati inu nthawi zonse mumakhala mukubangulira pa tchimo ndi momwe mulungu ati adzalangire fuko lino ine ndinati iye ayenera kuti achite izo polinga kuti akhale wolungama iye anati koma mʼbale Branham inu mukuyiwala kuti fuko lino linakhazikisidwa pa malemba ndipo makolo wathu anabwera kuno ndipo mulungu anatipasa ife cholowa ichi ndipo ife ndi fuko lachipembezo ine ndinati izo ndizoona zonse za izo ndipo palibe mmodzi yemwe amadziwa momwe ine ndimayamikirira fuko lino koma penyani mʼbale wanga Israeli nayenso anali wosankhidwa wa mulungu ndipo iye anamutumizira iye aneneri ndi wanthu akulu koma mulungu sangakhoze kupirira nalo tchimo iye anamupangisa Israeli kukolola njere iliyonse imene iye anayifesa ndipo ngati iye anamupangisa Israeli kukolola chimene iye anafesa iye atipanga ife kuti tikolole chimene tidafesa iye siwolemekeza munthu ndipo ife tafika pamalo akuti tikuganiza kuti chifukwa ife tikupumula pachimene makolo athu anachita kapena pachimene oyambisa athu akulu amipingo yathu chimene nsembe yawo yayikulu inali kwa mulungu chimene tili chabwino ndi choyamikiridwa kwakukulu chotero koma ife tingakhoze kupeza chipulumutso kuchokera muchimene iwo anachita chipulumutso ndi chinthu chapayekha pakati pa munthu aliyense ndi mulungu osati pa fuko ndi mpingo wathu koma ndi ife eni pamaso pa mulungu ife timayankhira izo zafika pamalo mu dziko lathu mpaka pakati pa wanthu auzimu kwambiri omwe amene ife tili nawo iwo ukati upite kwa amuna auzimu ndi akazi ndipo iwe umakapeza mu mtima mwawo kuti muli china chake chimene chikusowa ife takhala tili mumasabata pang'ono athawa ine ndakhala ndikudusa pa zina za zinthu izi ndipo ndapeza kuti mwawanga amene ine ndimaganiza kuti anali ngale komabe ine ndapeza kuti iwo akuyika kutsimikizira pa zinthu zosakhalitsa akumapita pozungulira ndikumati mulungu andipasa ine chachikulukulu chakuti nchakuti mulungu andipasa inu mukupusitsana zinthu zazikulu zopirika nthawi zonse sizimagona muchifuniro cha mulungu mulungu amapanga mvula kuti igwere kwa olungama ndi osalungama koma chimene dziko likusowa lero sichikhulupiriro chopusitsana kuti uziyesera kudzipusisira wekha mu china chake ndikumatisa icho cha uzimu nthawi zina chikhulupiriro chikhoza kuchita zonse ziwisa zazikulu ndipo komabe izo kusakhala zikuchokera mu mtima wa uzimu kodi ambuye wathu sanati ambiri adzaza kwa ine tsiku limenelo ndikuti kodi ine sindinachite ichi ndi icho mu dzina lanu ndipo ine ndidzagonera kwa iwo chokani kwa ine inu antchito yakusaweruzika kodi kusaweruzika ndi chiyani ndi china chake chimene iwe umadziwa kuti uchite molondola ndipo nkusachichita icho ine sindinakudziwepo iwe konse iye adzatero ndipo ife tili kukhala mu tsiku limenelo
What we need to pay is not a lot of material things. We have that. We don't need greater churches. We don't need greater congregations. We don't need more radio and more television. We don't need so many more churches. But what we need is a spiritual is a person that will humble themselves. God, if they have a faith.
Because of Sender and Paga,
you won't carry my walk, but I couldn't feed why you know I'm Lungu. What is the song to Magitika, Kariman Timamau?
Is all you must see Nagajit in the Tao, this studied where Wapameneo, Agukalapo.
You know, because of Sakarani Sabato,
Mapaziwanu. Yinu mukoza kumabalansansa kwa majina tate mungika mwanu kibuimba ntete nyaza mulungu. Yine kulibwino ndikale ndizo kukosa ndalama zonse za mziko. Sodelo yinu simunga koze kunena kuti zindu za jilengedwe zinda izonse kisonyezo cha madaliso a mulungu. Davide anayangula izo kwa Ambuye kuti anali atawaona oipa akuyangisa zake monga ntengo wa ukulu. Watundu, koma Mulungu anamupusa iye, kodi iwe unayamba wamulingalila iye, pamatero. Zilibe kandu, bwino wazo vala, zomwe itaji mavala, kayanzo tuluka bwanji, zili nazo, kulidi zidya. Izo, sizi mene zimapita, mkukalapo kwa Mulungu. Tupirili mene zili kukalamo, lima onongeka, mopanda kusamala, momwe ilo, lili kusamali vidwa. Koma, ndisolo, yomwe ili mamundu.
It's a condition of the spirit that moves the
mountains of mukukalapo kwa Mulungu wa moyo. Koma ife zimango zitenga zindu mwachizolowezi. Ife zimakaniza kuniba.
Kwa ife
ndife fuko. Kome zonso anali Ahabu. Ndi Israel yense. Musiku limenelo. Anali alatenga zindu mwachizolowezi. Kutijiri chonse chinali bwino bwino. Ansembe wao njala liki, analibu yesa kumawa uzaiwo. Zose ziribuino, hili zose ziribuino basi. Koma iwa analina emozi, iya antapurira, motu za jindu jola kuika.
Kifukwa,
mbozi uyu, ankatua uli Mulungu oyera, taga na koza kukulisidwa, ndi kajitidwe kama kono, kajipembezo chosa yera. Somwe donso Mulungu wakumwamba akadali yemweyo lero. Mukuyesesa kwachikonse ndi zinthu zazikulu zimene pakibuyesera kuti tichite Mulungu sadzakhala wosangalatsidwa konse kunja kwa moyo wathunthu woyeretsedwa pamaso pa Iye. Ife tikonza kumanga masukulu ndi zikumbutso ndi makachisi. Ife tikonza kukhala nawo mabungwe. Ife tikonza kuchita zinthu zazikulu. Komabe, Mulungu sangakhoze kukhala wokhudzidwa mpaka moyo wa munthu udakhala woyeretsedwa pa guwa la Mulungu. Kupatulidwira ku nzito ya Mulungu. Ndipo inu simukuzipeza izo panonso. Ndiwo umapeza misonkhano yathu ya pemphero ili yofoka kwambiri. Pafupi miniti yokha ya pemphero walumphira pa bedi. Ife tikupeza kuti izo zimachitika pafupi kamodzi kapena kawiri pa tsiku. Zonse ife tili olakwa. Kuko lathu mwachikhalidwe lili kuvunda. Ife tili nawo ma Billy Graham ndi ma Oral Roberts kulikonse. Koma mpaka panafika kuti taludzu mu mtima wa Amerika kuti umubweretse iye kwa Mulungu wa moyo kachiwiri kwa chomuchitikira cha moyo kwa chikhulupiriro chosamba mwa Mulungu wa moyo. Ife tikungomenyesa ukongo wathu monga izo zikanati zinenedwere kunja. Tikhoza kumayenda ndi chidali chathu panja ndi makola lathu atatembenuzidwira kumbuyo ndikumayenda pansi mu msewu ndikumakhumba kuti tizitchedwa dokotala kapena arevi. Ife tikhoza kumachitira ubusa mipingo yayikulu kwambiri imene ilipo mu dzikolo. Ndipo ife tikhoza kukhala chipembedzo monga ife tikanakhoza kukhalira mwakuti palibe munthu akanakhoza kuyika chala pa moyo wathu. come mpaga solo io i meneli in carima ite itasala pa moto kufuna mulungu mpaga dinataka mtadu mo i meneli simulira mo funa iye monga mbawala ipumira po funa nsinje wa madzi moyo wanga ukuchita luju po funa inu o mulungu mpaga ite titafika aku choti chitikira cha mtundu umenewo zotero ndipo minisindi zina zotero zitenga malo monga izo zikuchitira ndipo kujoina konse kumene ivetinga konse kuchita tikudzakhoza konse kuimisa izo izo zinanenedweratu kuti zibwera koma mulungu akuitanira kumpingo wake momwe kuti mkazi wang'ono uyu ayenera kuti anali wachikhalidwe chonga cha Eliya chifukwa kawirikawiri zochita zako zimasonyeza chimene iwe uli ndipo kachiwiri iye anali atasankhidwa kuti asangalatse mneneri wa mulungu kumbukirani iye anali wa mitundu osati mu yuda ndipo dziko linali likuyaka ndipo mopanda kukayika kuti mkazi wang'ono uyu pokhala wakhalidwe limenelo pokhala wa mtundu wa wokhulupirira pakuti ife tikuona kuti mulungu sakanati ayitanire kwa iye ngati iye akanati asakhale woyenera kuti asangalatse mneneri wa mulungu iko sikunali kusankha kwake iko kunali kusankha kwa mulungu iko sikunali kuyitana kwake iko kunali mulungu akumuyitana iye iye anali atayikidwa mphepete mwa mtsinje akungubwe anali akumudyetsa iye koma uko kunali kulamulira kwa mulungu kuti china chake chichitike ndipo mulungu ndithudi anapita kwa wokhulupirira wachikhalidwe chofanana ndi cha Eliya iye anali mkazi wamasiye ndipo ife tonse tikudziwa chimene iye mkazi wamasiye akanati azidutsamo nazo ndipo mwamuna wake atafa ndi mnyamata wang'ono woti amulere ndipo mu maiko uko iwo ankadalira pa mbewu zawo iwo analibe zochitika monga ife tili nazo lero ndi mbewu zotetezera iwo ankadalira pa mbewu zawo ndipo chifukwa chakusaweruzika kwa wanthu ndi kuvunda kwa makhalidwe awo zinali zitabweretsa chilala pa dziko apa iwo onse anali anjala ndi kumafa yeno ife tikupeza kuti mopanda kukayika iye anali atapemphera usiku pambuyo pa usiku wonse pamene iye amayamba kuona kuti mbiya yaufa inali kutsikira ndipo iyo iyenera kuti inafika pamalo mpaka kuti munali mopanda ngakhale ufa wodzaza kapu mu mtangawo wonse umene iye anali nawo unali wapang'ono wa mdzanja imfa inali kubwera pachipata pomwe pachitseko chake pakuti uko kunalibe njira youpezera wina konse dziko lonse linali pa njala ndipo mafuta anali wongodzaza mu supuni akatsala mukoyikamo kakang'ono mafuta apang'ono pokha chotero ndi umfa wapang'ono chotero zili pakati pa iye ndi imfa iye ayenera kuti anafika podzipereka kwenikweni ndi mapemphero ake inu mukazilola izo kuti zifike pakhomo panu izo zidzakhala modzipereka pang'ono mopitirira kuposa momwepe tilili m'mawa uno pamene ife tidziwa kuti imfa ili pakhomo ndipo ine ndikukhulupirira mwina mwake ife tikanaganiza mwina ife kuti iye anali atapemphera utali wa usiku wonse kwa tsiku limodzi lina likanakhazikitsa izo iye amakhoza kuyang'ana pa milomo yotuwa ya mnyamata wake wang'ono wapafupi zaka zitatu kapena zinayi zakubadwa ndipo iye amakhoza kuwaona mafupa ake omwe akufota pamene mnofu unali kuchoka pa iwo ndipo icho chiyenera kuti chinali chinthu choopsa monga mayi uyu poona zinthu izi zikupita ndipo komabe ndi manja ake pamaso pa mulungu akupemphera usana ndi usiku tsopano ife tili mpaka ufa wa mdzanja limodzi ndi mafuta odzaza msupuni inu mukudziwa icho ndi chinthu chachilendo mulole mulungu alowese izi mwe m'modzi aliyense wa inu ngati inu muti musadzandimvenso ine ndikulalikira kachiwiri mulole uwu ukale uthenga. Ndichatilendo, chatilendo kwambiri. Kuli nthawi zina, kuli Mulungu amachita zinthu mwanjira imeneyo. Inu mukudziwa pamene ife talapa machimo athu. Ndikukomana nacho chofunikira chilichonse chimene Mulungu amatifuna. Ife tidakhulupirira pa Mulungu. Pali zochitika zimene ziyenera kuti zikomanidwe, ndipo izo zili molingana ndi chifuniro chake. Ndipo ife talapa machimo athu. Ndipo ife takonza zolakwika zonse zimene ife tinazichita molondola. Tachita zilizonse zimene ife timadziwa kuchita kwake. Chosowekera chilichonse chimene Mulungu wapanga kapena watifunsa. Ife takomana nacho chosowekera chimenechi. Ndipo komabe iye akukhala chete. Iye sakutiyanga ife basi. Ine ndikutsimikiza kuti ine ndikuyankhula kwa anthu mawuno amene afika pa malo amenewo. Ine ndakhalapo pamenepo nthawi zambiri mwini wanga. Pamene ine ndapita mbuyo ndikutsata moyo wanga ndikugubuduza mwala uliwonse. Ndipo ine ndikapeza kuti ndinachita china chake cholakwika, ine ndimapita ndikukachilapa icho ndikuti Ambuye Mulungu, ine ndikachikonza icho bwino. Ndipo nkupita kukachita chomwecho. Ndiye nkubwelera kachiwiri ndikuti tsopano Ambuye, inu ndinu Mulungu. Inu mundiyankha ine. Ndithudi ine ndakwanilisa chosowekera chilichonse chimene inu munachifuna kuti ine ndichichite. Ndipo chofunikira chilichonse ine ndachichita icho. Ndipo komabe iye nkusati asunthe. Amaoneka kuti wangokhala du. Ndi pamene iwe uyenera kukhala uli wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu. Musati mukhale okumudwitsidwa. Chinthu chokha chili kuti mumtima mwanu kuti mukhale otsimikiza za Mulungu. Mutu wanga khalani otsimikiza choyamba. Inu musanati muchite chilichonse. Mukhale otsimikiza mumtima mwanu kuti ndi Mulungu. Ndipo pamene inu mwachita chilichonse chimene iye ananena, ndiye inu mukutsimikiza kuti iye ndi Mulungu. Ndi pamene chikhulupiriro chimapita kukagwira ntchito omwepo. Chikhulupiriro chimayima nji pakuti icho chimadziwa kuti iye ali. Ndipo inu mukakwanilisa chosowekera chilichonse, inu mukakhulupirira kuti iye ali. Ndipo chikhulupiriro chimagwira mosasuntha. Oh, lodala likhale dzina lake. Chikhulupiriro tichiti chisunthe pakuti icho chili chotsimikiza kuti Mulungu ali ndi wopereka mphoto pa iwo amene amamufuna iye molimbikira. Mulole izi zipite pansi mwakuya ndipo zisati zisunthe konse kwa inu. Branham Tabernacle. Ngati inu mwachita zofunikira za Mulungu ndipo mumtima mwanu inu mukukhulupirira kuti iye ali, Mulungu akungoyesa chikhulupiriro chanu pakuti iye amakonda kuchita izo. Inu mwavomereza tchimo lanu ndipo inu mwachita chosowekera chilichonse chimene Mulungu akufuna. Ndipo komabe iye nkukhala alidu. Kumbukirani chikhulupiriro chikuti iye ali. Ndiye chikhulupiriro chimagwirisa kwa izo osadziwa kuti izo zonse nzanji. Koma icho timadziwa kuti iye ali ndipo ndi zotsimikizika kuti iye ali. Ndiye kumbukirani ngati iye ali mawu ake ayenera kutsala oona. Ndipo ngati iye akufuna kuti inu mukomane nazo zochitika izi ndipo inu mwatero, iye ali wokakamizika kuti asamalire mawu ake. Musati mubwerere mbuyo ndikuti chabwino ine sindinachirisidwe konse ine. Oh, iwe wosauka wa chikhulupiriro chofoka, usati uzikhulupirira izo. Ngati chilichonse chalapidwa ndipo chilichonse chatulutsidwa ndipo inu mwakomana ndi chofunikira cha Mulungu, chikhulupiriro chigwiritse pomwepo. Palibe chimene chiti chidzasunthe icho, iye ali ndipo inu muli wotsimikiza. Iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzawonjezera mphamvu zawo. Iwo adzakwera mmwamba ndi mapiko a mphungu. Iwo adzadzamanga ndi kusakhala otopa. Ngati iwo ayenda, iwo sadzakomoka. Nembekezelani pamene inu mwachita chofunikira chake. Izozima bweresa chikhulupiriro chanu pachionetsero. Ngati inu mwachita zofunikira za Mulungu zikakhala zitachitidwa kapena kukomana nazo. Ndipo inu mwazilingalira izo kwathunthu. Ndipo inu mwachita chilichonse chimene Mulungu amafuna kuti inu muchite. Ye chikhulupiriro chanu chimapuma pomwepo kuti iye ali. Kalani otsimikiza za Mulungu. Inu mukudziwa iye amakonda kuti azitiyesa ife. Iye amakonda kuti aziona zomwe chikhulupiriro chanu chiti chichite. Kodi inu mumadziwa izo? Mulungu amakonda kuona momwe inu muti muchitire. Pamene inu munena, Ambuye, ine ndikukhulupirirani inu, inu ndinu mpulumusi wanga. Ine ndikukhulupirira kuti inu ndinu mchirisi. Ine ndikukhulupirira kuti inu ndinu mmodzi yemwe mumapereka mzimu woyera. Ndi zinthu zimene ine ndili kuzisowa. Inu ndinu Mulungu amene mumapereka izo. Yeno pamene inu mulapa machimo anu onse, ndikumulonjeza Mulungu chimene inu muti muchite, ngati iye atakuloleni inu kuti muchire. Ndiyeno chifukwa izo sizili kuchitika. Inu mumathawira kwina ngati wamantha kwina kwake. Mulungu sangakhoze kuwagwiritsa ntchito awo. Palibe njira yakuti iye akugwiritseni inu ntchito. Palibe njira yoti iye akuyankhireni inu chifukwa iye amayankha mwachikhulupiriro mokha. Ndiye zonse mwadzidzidzi. Inu mumachokapo ndipo iye sangakhoze kuyankha. Koma chikhulupiriro chenicheni chona timayima pamenepo. Kukhala otsimikiza kuti Mulungu ali. Khalani otsimikiza kuti iye ali. Ndipo ngati Mulungu afunsa chinthu ichi kuti chichitidwe, kuti mulape machimo anu ndi zina zotero, ndipo inu mwachita izo, chikhulupiriro chimanena kuti iye ali. Icho ndi chotsimikizika kuti izo zichitika. Chopempha chanu chiyenera kuti chiperekedwe. Ine ndikuyembekeza inu simuphonya izo. Ngati inu mukutsimikiza za Mulungu, Mulungu ndi wotsimikiza za mawu ake. Iye akungoyembekeza kuti akuyeseni inu. Iye anachita izo nthawi zambiri. Iye ndibwereze nkhani imodzi kapena ziwiri. Iye ndiganize za wana a Chihebri. Iwo sanali wona azigwadira kwa fano. Mulungu anali ndi chidaliro mwa iwo. Ndipo pamene iwo anamva kuti iwo anayenera kuti apite ku ng'anjo ya moto, iwo anali Mulungu wathu ali wokhoza kuti atipulumutse ife ku ng'anjo iyi. Koma ngati iye sachita izo, ife sigwadira ku aliwonse amafano anu. Mukuona, iwo anali wosakayika ndi wotsimikiza za Mulungu. Iwo ankadziwa kuti iye anali Yehova. Iwo ankadziwa kuti iye amayankha pemphero. Koma kaya iye achita izo muvuto lawo kapena ayi, izo zinayenera kukhala kwa ubwino. Kotero iwo anangonena izo, analapa machimo awo ndipo anayenda kukalowa mu imfa. Pamene iwo anali akupita ku ng'anjo ya moto, akudziwa kuti iwo anali otsimikiza kuti ngati Mulungu atawalola iwo kuti apse, iye akanati adzawadzuse iwo kachiwiri mu chiukitsiro. Iwo anali otsimikiza za Mulungu, ndipo iwo angadziwa kuti Mulungu akanachita chilichonse kwa ubwino wawo. Ndipo pamene ife tikhala otsimikiza za Mulungu, ife timadziwa kuti Mulungu amachita chilichonse kwa ubwino wathu. Chotere iwo anapanga kunena kumodzi, iwo anali otsimikiza. Ndipo iwo anayenda mpaka mu ng'anjo ya moto, ndipo Mulungu anawalola iwo kuti apite kumeneko atakhala akuyang'ana pa iwo. Iye ankafuna kuti aone omwe iwo akanachitira. Pamene mfumu inati, kodi inu munagwada? Pamene lipenga linawomba. Iwo anati, ayi, ife sitinagwade. Apo pali chikhulupiriro chanu chitagwira molimba. Chabwino, ndiye ngati inu simunagwade, inu mukudziwa kulamula kwanga. Inde, ife tikudziwa kulamula kwanu. Kulamula kwanga ndi kwakuti ng'anjo itendeserwa kasanu ndi kawiri kutenderapo kuposa momwe inayamba yakhalirapo. Ndipo ine ndikuponyerani inu mkati mmenemo. Kodi tsopano inu mukufuna kuti mugwade? Ayi, ife sitigwada ayi. Apo pali chikhulupiriro chawo. Mulungu akuti chabwino, ine ndiona chimene iwo atachite pa icho. Ine ndiona kuchita komwe chikhulupiriro chawo chili nako. Kotero iye anati, mangani manja awo ndipo mumange mapazi awo ndipo apititseni iwo ku ng'anjo. Ndipo iwo anayenda mpaka ku ng'anjo imeneyo ali ndi moto mu nkhope zawo. Mulungu atayimabe akuyang'ana pa izo.
Koma
iwo anali otsimikiza kuti iye anali mulungu. Iwo anali atapanga kulapa kwawo. Iwo anali atakonza chilichonse molondola chimene iwo ankachidziwa.
Certain that he was God.
Iwo anali otsimikiza kuti iye anali mulungu. Chotero iwo anayenda mpaka kung'anjo ya moto imeneyo. Mpaka pambili otsiriza. Pamenepo iye anabera atakwera kuchokera mmiyamba pa galeta wa mphepo. Anakubizira mphepo pa iwo pamene iye anali kuwatonthoza iwo ndi kuyankhula kwa iwo. Mulungu amalola kuti chikhulupiriro chako chise pa malo pamene icho chingachitepo.
There was Job.
Kunali Yobu wachipangano chakale pamene Satana wotitsutsa wathu anamutsutsa iye zakukhala wochimwa mwamseri. Koma Yobu ankadziwa kuti iye anali asanachimwe. Iye ankadziwa kuti iye anali atalapa chilichonse chimene iye anali atachita. Ndipo anali atayika chopereka chopsereza kunja uko. Icho chinali chofunikira cha Mulungu. Zozonse zimene Mulungu ankafuna chinali chopereka chopsereza chija ndi kuvomereza. Ndipo Yobu anali atachita zinthu zimenezo. Ndipo Satana anati, ine nditenga ngamira zake pakuti iye ndi munthu wolemera. Ine nditenga nkhosa zake. Ndipo potsiriza iye anamutengera ana ake chapafupifupi kwa mtima wake. Komabe Yobu anayima ndi. Pakuti iye ankamudziwa Mulungu ameneyo. Chabwino iye anali wotsimikiza kuti iye anali Mulungu. Pakuti iye anali atayankhula ndi iye ndipo iye anali atachita zofunikira zake. Iye anafufuza ndipo anapeza ndiyendapanga chopereka chopsereza chilichonse. Ine ndinati mumtima mwanga mwina mwake pamene wana wanga apereka pando ndipo wana wanga akazi analiko. Mwina iwo anakachita mwamseri tchimo mumtima mwawo. Chotero ine ndipereka chopereka chopsereza kwa iwo ndikuvomereza cholakwitsa chawo. O Mulungu, pamene munthu asunga zimene Mulungu ananena kuti achite, iye amakhala wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu. Iye ayenera kuti ayankhe. Chikhulupiriro chimamuyitanira iye poonekera nthawi iliyonse. Pamene iwe wachita chimene iwe ukudziwa kuti chinali cholondola. Pamene iwe wakomana ndi zofunikira zake. Pamene iwe wavomereza ndi kukonza molondola ndi kukonza zolakwisa ndi kuziyika izo pamaso pa Mulungu. Ine sindikusamalakaya iye ali chete motani. Iye akadali Mulungu akudikira kuti ayike chikhulupiriro icho pamenepo. Inu mwachita ntchito zanu. Tsopano iye akufuna kuti aone chikhulupiriro chanu mwa ntchito zanu. Iye akufuna kuti aone chimene inu muti muchite. Ngati inu mwadzozedwa ndi kupembereredwa, Mulungu akudikira kuti aone chimene inu muti mukhulupirire za izo. Osati kuthamangira la Mulungu lotsatira ndi kuthamanga tsiku lotsatira. Ndipo akabwera wochiritsa wina mu mzindawo. Iye akuyembekezera kuti aone mmene mutachitire pa chikhulupiriro chanu. Osati kubwerera mbuyo tsiku lotsatira ndi kuti ine ndikumvelera moyipa kwambiri. Ine sindikuganiza kuti ine ndachiritsidwa. Inu simuli woyenera kunzere wa pemphero pa malo oyamba. Inu simuli, inu simuli. Inu simuli wokonzeka apobe. Inu simuli kukhulupirira kuti iye ndi Mulungu. Ine sindikutero. Inu mukhoza kunena kuti mbale Branham, ine sindikugwirizana nanu inu. Zochita zanu zomwe zikutsimikizira chimene inu muli. Ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo.
By their fruits you shall know him. The man says that he is a Christian and he still drinks and smokes and gambles and
munthu kumati iye ndi mkhrisitu ndipo iye akumamwabe ndikumasuta ndikumachita njuga ndikumanena nthabwera zoyipa ndikumati gawo la baibulo ndilolondola ndipo magawo wena ayi. Iye akhoza kumalalikira uthenga ndikumakana gawo la baibulo. Iye akadali wochimwabe. Iye sali molondola apobe. Koma pamene inu munena mwapoyera kuti Mulungu aliye mweyo Mulungu ndipo moyo wanu kukalamu manja ate kuri ambuye ine ndine dongo inu ndinu wo umba ye mupembe ndine inu mukufuna.
Faith will never move. It'll stand by that.
Chikulupiriro chidzasunda konse. Icho chidzaima apo pomwe. Ngakhalezo chidika zitaoneka kuti zikusvera kumhanda ndi kumanzere. Koma chikulupiriro icho chingasunde konse. Paiwe kuli wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu.
God, he keeps his promise.
Ndipo ngati iye ali Mulungu, iye amasunga lonjezo lake. Iye sangakose kupanga lonjezo ndikuliswa ilo ngati iye ali Mulungu, iye ayenera kuti asunge lonjezo lake.
Oh,
ine ndimakonda izo.
Got to stay with it.
Iye ayenera kukhala nalobe ilo.
Job made his offerings, he'd done everything.
Yobu anapanga zopereka zake, iye anachita chilichonse.
Oh, I love that. Got to stay with it. Job made his offerings. He'd done everything.
He ankadziwa kuti iye anali kulondola. Papa panabwera mamembala ampingo. Ina ya mipingo ya zipembezo zina. Anati Yobu, inu mukhoza kungovomerezanso kuti ndinu wotima. Pakuti Mulungu sangakuloleni inu kuti mulangidwe monga chonchi. Kupatula ngati inu mukanakhala wotima. Koma Yobu anati, ine ndapanga kuvomereza kwanga. Ine ndayika chopereka chopsereza pamaso pa Mulungu, ndipo ine sindine wochimwa. Iye ankadziwa pamene iye anali kuima. Ndiye chilichonse chinkapitirira, kumangopitirira ndi kupitirira ndi kupitirira, molimba basi monga izo zikanamakhoza kupitira. Kuyesera kumuyika Yobu basi ndi kumubweresa Yobu pamalo pamene iye angadamukana Mulungu ndi kukana chopereka chopsereza chija. Miniti yomwe pamene iwe ungachite pa chilichonse chimene iwe ukuchivomereza, izo zimasonyeza kufoka kwako, kumukaikira kwako Mulungu. Iwe ukamupempha chilichonse Mulungu ndi kumapita mozungulira ukuchikaikira icho, ndiye ndiwe wokaikira ndipo osati wokhulupirira. Yobu ankadziwa pamene iye anayima, ndipo iye anayima zolimba pa maziko amenewo. Palibe zodabwisa pruti anati muola lake lakufa. Pa Khristu thandwe lolimba ine ndayima, maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Pa thandwe lolimba lija lakuvomereza kwa Yobu, ngakhale mkazi wake wokondedwa anayenda kutuluka. Pamene thanzi lake linali litapita, ndipo zodupa zinali zili paliponse pa iye. Ndipo iye anatsikula yekha, ndipo anatembelera tsiku limene iye anabadwa. Anati mulole dzuwa lisawale nkomwe, mwezi ukhale utalowa usiku. Mkazi wake anati, Yobu ndiwe womvesa chisoni kwambiri, bwanji iwe sukumutembelera Mulungu ndikufa. Iye anati, iwe ukuyankhula ngati akazi opusa. Iye anali wotsimikiza kuti kunali Mulungu, ndipo iye anali atachita zofunikira.
Oh,
ine ndikumvelera mwachipembedzo. Iye ankadziwa kuti iye anali atakomana ndi zofunikira za Mulungu, ndipo izo zikukhazikitsa ichi. Mulungu anali akuyesa chikhulupiriro chake. Iye adzayesa chanu. Iye adzayesa changa. Koma pamene ife tachita zofunikira zake, Baba ali mmodzi aliyense wa inu, ndipo mukhale wobatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera, zolonjezo lake. Alipo aliyense pakati pano akudwala, kaitaneni akula mpingo, mulole iwo awadzoze iwo ndi mafuta ndi kuwapempherera. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa wodwala, ndipo Mulungu adzawadzusa iwo. Izo zikukhazikitsa icho. Vomerezaninso lakwazanu wina kwa mzake, ndipo pemphereranani wina kwa mzake. Inu mwachita zofunikira za Mulungu. Zizindikira izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda, iwo adzayankhula ndi lilime latsopano. Ngati iwo atenga njoka kapena kumwa zinthu zakupha, izo sizidzawapweteka iwo. Ngati iwo ayika manjawo pa odwala, iwo adzachira. Khalani wotsimikiza za Mulungu. Tsimikizani izo mu mtima mwanu kuti inu mukukhulupirira kuti awo ndi mawu a Mulungu. Yobu anali, mkazi wake anati, bwanji inu simukumutemberera iye ndikufa.
Bwanjinu, mukupeza moyo pirabe nthawi zonse. Momwe Satana amakondela kuponyela izo pa iwe. Bwanjinu simuli bwinoko kuposa momwe inu munali pamene inu mumadzozedwa. Inu simuli bwinoko kuposa pamene alaligaja anakupemphererani inu. Alaligaja sali kulondola mmalo oyamba. Izo zilibe kanthu za mlaligi uja. Ndi chikhulupiriro chanu mwa Mulungu wa moyo zimene zimawerengedwa. Osati chimene mlaligi ali ndi chimene Mulungu ali. Mlaligi sanapange konse lonjezo, Mulungu anapanga lonjezo. Sizili kwa mlaligi, izo zili kwa Mulungu. Ndipo chikhulupiriro chanu ndi choti tikhulupirire kuti uyo ndi Mulungu. Chotero khalani otsimikiza za Mulungu. Khalani otsimikiza kuti ndi Mulungu ndipo awo ndi mawu a Mulungu. Ndipo Mulungu ali mu mawu ake. Ndipo Yobu anati iwe kuyankhula ngati mkazi wopusa. Anati Ambuye anapereka ndipo Ambuye atenga, lodala likhale dzina la Ambuye. Iye anali wotsimikiza kuti analipo Mulungu. Ndipo pamene iye ananena izo kuchokera mkamwa mwake, mabingu anayamba kubingula. Ndipo mphezi Mulungu anasundira poonekera. Izo nthawi zonse zimamuyitanira iye poonekera. Iye anakhala chete kwa nthawi yayitali. Ndicho chimene iye akuchita, tayang'anani pagulu ili la chimeleka lopita ku Gehena, achinyengo opita ku Tchalitsi. Ine sindinakwiye. Koma tchimo limamugwisa wina aliyense yemwe ali woyanjana ndi Mulungu. Sikuti ndakwiya nalo fukoli, sikuti ndakwiya nawo anthuwa, koma ine ndakwiya naye mdyerekezi yemwe wayambisa zinthu izi kuti ziwachitise khungu anthu. Azibusa khungu awa ndi azaliki, kuwalola iwo azidusa nazo ndi za Mulungu zina pang'ono zopangidwa ndi anthu. Iwe uyenera kuti ubadwe kachiwiri ndipo Mulungu amasunga mawu ake. Ndikumuona iye pamene iye akuwakhazika iwo chete. Iwe uyenera kukhala wotsimikiza kuti alipo Mulungu. Wokhala nawo maonekedwe au Mulungu ndikumakana mphamvu yake. Mkazi wosauka wang'ono uyu, iye ankadziwa kuti iye anali Mulungu. Pamene mbiya iyo inali kutsikira pansi, ndinthu zimayipiraipira nthawi zonse. Koma Mulungu amazilola izo kuti zifike mwanjira imeneyo. Iye amangokonda kuchita izo. Iye amakonda kuyika chikhulupiriro chako poti chiyesedwe kuti aone momwe iwe kuti uchitirepo pa izo. Amakulola iwe kuti udzozedwe ndi kupemphererwa. Ndiye nkukupangisa iwe kudwalika. Anati ndiyeko Satana, kamuyike iyepo yesedwa. Ine ndikudziwa kuti iye akundikhulupirira ine. Mulungu adalisidwe kwa nthawi zonse. Oh my. Anamuyika iye kuti ayesedwe tsopano. Ine ndikudziwa kuti iye anatenga mawu anga pa izo. Kodi iye anganene izo pokamba za inu? Iye ananena izo pokamba za Yobu. Anati chita chilichonse kwa iye chimene iwe ukufuna kuchita. Koma iwe usati utenge moyo wake. Kwa ine ndikudziwa kuti iye amandikonda ine. Iye wapanga nsembe yopsereza. Iye wapanga kofunikira. Iye wachita zimene ine ndinamuuza iye kuti azichita. Ndipo iye akuzikhulupirira izo. Tsopano mugubuduze iye pa makala ngati iwe ukufuna kuti utero. Iye anachotsa chilichonse kutali ndi iye. Mulungu anawirikiza izo pamene iye ankaperekanso izo kwa iye. Hedi iye adzatero. Iye amayika chikhulupiriro chathu poti chiyesedwe kuti aone ngati ife timakhulupirira kwenikweni kuti iye ndi Mulungu. Mkazi wang'ono uja mopanda kukayika anati ine ndinapemphera ine ndikudziwa kuti ndine kwa mitundu wosayenera. Kumbukirani Yesu anayankhula za iye mu Baibulo. Iye anati kodi simunali akazi amasiya ambiri mu masiku a Eliya? Koma iye anatumizidwa kwa mmodzi yekha ndipo iye anali wa mitundu. Oh, iye anati ine ndikupemphera. Mwina mwake pamene iye anaona mkate wotsiriza wa ung'ono uja. Imfa inali italowa kale pa chipata ndipo itabwera kudzalowa pa khomo. Kuluma kumodzi kwina mbamu. Ndipo iye ndi mwana wake akanafa. Ine ndikukhoza kumuona iye usiku wonse akupemphera. Mphepo zote ndazija zikupemelera ndipo dziko litawauka. Ndipo anthu akulira ndi kupula mu misewu. Iye anayenda mozungulira kudutsa nyumbamo. Iye anayang'ana pa mwana wake wang'ono. Anayang'ana pa zovala zake zogonera zazing'ono. Izo zonse zinali zosamukwana. Ndipo mapazi ake atatulukira kunja anayangana pamanja ake omwe atakwinyata yanaenda mbuyo ndi msogolo koma yanati ine ndikudziwa kuti iye ndi mulungu ine ndapanga kulapa kwanga konse ine ndachita chilichonse chimene iye amafuna ine ndikupempha kufunira miyoyo yathu kwa ulemerero wake mulungu anamuona iye onse iwo anali akupita kunja ndikumakakhala ndikuvina kwakukulu kwina kwake akumadzikongoletsa okha akumakakhala ndi kuonetsa televizhoni kwa makono kapena china chake kumapitirira ndi dziko koma mkazi uyo anali yekha ndi mulungu kuwala kwa tsiku kunatulukira iye anati mwanayu walira utali wa usiku wonse kuti adye china chake ine ndichita chiyani ndi ufa wapang'ono wokwanira mdzanja ndinu mukudziwa ufa umenewo unali khristu wophunzira aliyense wa baibulo amadziwa kuti khristu anali nsembe ya ufa ndipo nsembe ya ufa iyo inkayenera kuti iperedwe ndi choperera chapadera nachonso kufikira icho chidadula chiduswa chaching'ono chilichonse chachimanga mofanana chifukwa yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo akhulupirira aliyense amakhulupirira izo ndipo amapuma pa izo haleluya inu mukhoza kukhala nacho chipembedzo chanu chakale chozizira chofunda chimene inu mukuchifuna kwa ine ine ndikukhulupirira khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndikupanga kuyima kwanga mu dziko la chikunja ine ndikukhulupirirabe kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse zoperera zimenezo zitadula chiduswa chilichonse cha iwo mofanana basi chifukwa iye ali yemweyo iye ali mulungu yemweyo yemwe anali pa nthawiyo iye ali pakali pano mmawa uno iye nthawi zonse adzakhala ali yemweyo ndicho chimene ufa unkatanthauza ndipo mafuta amatanthauza mzimu monga ife tikudziwira molingana ndi Ezekieli 4 ndi zina zotero ndicho chifukwa ife timadzoza ndi mafuta ndi mzimu ndi chiyani icho monga Yohane woyera polo atati amafuna wotero kuti azimupembedza iye mu mzimu ndi mu choonadi yesu anali choonadi iye anali nsembe ya ufa ndipo mafuta awa anali mzimu ndipo mzimu ukasakanizikana ndi choonadi izo ziyenera kupereka china chake mukaziyika izo pa limodzi izo zimapanga keke chikhulupiro chanu chili kuti pamene mawu a mulungu akulalikidwa mukuphweka kwake ngakhale mu mphamvu yake kuti yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo mawu amapita chifukwa cha ufa inu muli ndi mafuta kuti musakanize ndi iwo iwo mwina akhoza kungokhala mdzanja kapena msupuni koma chilichonse chimene iwo ali ndi cheniteni tsopano izo zikukonzekera chiyani izo zikukonzekera mtanda izo zikukonzekera nsembe ya yekha ndicho chimene iwe uyenera kuchita ngati mawu alalikidwa ndipo iwe ukakhala nawo mzimu ndiwo zidasakanizidwa palimodzi ndi nsembe ya wekha kuti ukane kupeteka kulikonse kuti ukane matenda aliwonse kuti ukane chilichonse chimene chili chosiyana ndi mawu a mulungu ndi kuyima pa icho adokotala akunena izizo kapena china zimapanga pang'ono pakusiyana iwe umayima pa icho chifukwa mulungu ananena chomwecho ufa wabwera inu muli ndi mafuta inu mwazisakaniza izo palimodzi tsopano ine ndikumva liwu ndi pang'ono kuwala kwa tsiku kutadza liwu likuyankhula ndikuti tikapayenda kutseri ndipo ukatenge nkhuni ziwiri kodi inu munazindikira lemba linati nkhuni ziwiri mtanda iye ali ndi ufa ndi mafuta koma iye akuti ayitanidwe kuti achitepo tsopano achitepo ndizo kaya ndi zochuluka bwanji uli nazo ufa wochuluka kapena mafuta monga iwe ukanawasowera koma iwe uyenera kuchitapo nsembe ya wekha nkhuni ziwiri mu nthawi yakale iwo sankapeza konse njira yabwinopo kuti ukoleze moto pamene iwe utenga nkhuni ndikuigoneka iyo chopingasa nkhuni kuyasa iwo pakati iwe umasonkhezera mapeto onse momwe amwenye amayatsira moto wawo ine ndayatsapo iwo nthawi zambiri utali wa usiku wonse ungotenga chipika ndipo icho mwanjira iyi ndichinacho mwanjira iyo ndikumangopitirira kuchikankhira icho mmoto pamene icho chikuyaka nkhuni zimenezo zinali mtanda nkhuni ziwiri baibulo linatero Liu linati, pita kudusa kuseli, ndipo ukatole nkhuni ziwiri, nthawi yomweyo mapiri uko, kunali liu li, nabingulira pansi kwa mneneri, ndipo lina, pita kumzinda, ine ndamulamulira. Oh my, onse iwo anamvera, chinadake chiyenera kuti chichitike. Onse iwo akumvera, ngati mlaliki alalikira mawu, ndipo munthu yemwe awalandira iwo, akawakhulupirira iwo, ndi kuchitapo pa iwo, chinadake chiyenera kuti chichitike. Ngati ndiwe wochimwa, iwe uyenera kuti upulumutsidwe. Ngati iwe ukudwala, iwe uyenera kuti uchiritsidwe. Chifukwa, Mulungu analonjeza izo. Ngati ife tiri wotsimikiza za Mulungu. Wotsimikiza monga iye ali Mulungu, iye ayenera kuti azisunga mawu ake. Ndithudi, iye kulamulira kunali, pita ku mzinda. Pakuti ine ndamulamulira mkazi wa masiye. Masomphenya anatseguka pamaso pa mneneri. Apa iye akubwera, akuyenda. Iye sakudziwa kumene iye akupita. Izo sizimapangisa kusiyana kulikonse. Iye akungomvera mkaziyo, sakudziwa kumene nkhunizo zili zikhale ziri, koma kuli nkhuni ziwiri kuseri pena pake. Iye akuyamba, iye akupita panja kuseri, iye akuyangʼana pozungulira. Oh, kwatentha bwanji. Kubula kochokera ku mzinda. Oyendayenda usiku akubwera kumeneko. Akumenyanirana kumeneko. Akumwa vinyo wawo ndi zina zotero. Iye akuyangʼana pansi mu nsewu. Iye sakuona kanthu. Iye akupeza nkhuni imodzi. Kawo la mtanda. Nsembe ya yekha. Iye akutenga chituswa china. Nkhuni. Ndipo pamene iye anatola nkhuni yachiwiri iyo. Oh, iko kuyenera kuti kunali polunda bwanji. Imfa itagona pa khomo. Iye ndi mwana wake anali wodadye chikuswa chimodzi chachingʼono cha mkate. Ndikufa. Izo zinali zonse za izo. Ndipo nthawi zina mkati momwe mwakulunda ndi mmene ife timalimva liwu. Pamene iye anayitola nkhuni yachiwiriyo, ndipo adayamba kubwera, apo panali liwu limene linabwera pamwamba pa chipata. Linati, kanditengere ine madzi pang'ono muchikho. Iye anapotoloka kuti aone ali ndi nkhuni ziwirizi mudzanja lake, ali ndi ufa ndi mafuta zidasakanizidwa. Ndipo atakonzeka, iye anati, iye anali atakonza izo, atasakaniza izo pali modzi. Ndicho chimene mawu ndi mzimu ziyenera kusakanizana limodzi. Kuyikidwa pa mtanda wakudzipereka nsembe kuti uzikana chilichonse chimene chili chosiyana ndi chimene iwe wapemba. Ndiko kulondola. Ine ndasakaniza izo. Tsopano ine ndikupita kukatola nkhuni izo. Ndipo liwu lija linati, ndibwera tsere ine madzi akumwa pang'ono muchikho. Iye akuyangʼana ndipo iye akuona mwamuna atayima atatsamira pa chipata. Wamasaya owonda, wamasharubu, mutu wadazi, akuyangʼana chakuchipata, ali ndi chiduswa chaching'ono chachikopa cha nkhosa chitakulungizidwa pa iye. Ankaoneka ngati iye anali ngati bambo waulemu, wachikulire, wooneka wachifundo. Iye anati, ine ndigawana madzi anga ndi iye, madzi amoyo. Inu muli ololera kuti muwapereke iwo kwa wina aliyense, kuti mumuuze aliyense kuti apite kulikonse. Iye akuyamba kubwerera ali ndi nkhuni mʼdzanja lake. Ndipo liwu linatigula kachiwiri. Osati kokha kuti undigawire madzi ako, koma undibweretsere ine chiduswa chaching'ono cha mkate mʼdzanja lako. Mkate wa moyo, madzi a moyo. Kodi iwo unali wa moyo, iye akanafa posakhalitsa pamene izo zikanati. Undibweretsere ine madzi ako, ndipo undibweretsere ine mkate wako. Kodi ife tikupeza chiyani apa? Ndiphunziro lotani limene ife tingakhoze kulipeza? Kunani inu poyamba ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake chonse, zinthu zina zidzawonjezeredwa. Ndibweretsere ine madzi pang'ono ndi mbamu ya mkate. Ndiye iye akutembenuka mwakulunda kwake. Ine ndikukhoza kumumva iye akuti, bwana, china chake chonga ichi. Ndinu osiyana ndi amuna amene ine ndawaonapo. Ndi amuna amene ine ndimawamva kuyankhula. Inu mukuoneka kuti ndinu wotsimikiza kwambiri pa chimene inu mukunena. Koma ine ndangokhala ndi ufa wokwanira wa mdzanja wokha, ndi mafuta a msupuni wokha. Ine ndazikonza izo, ndipo ine ndikupita kuti ndikaziphike izo ndi nkhuni ziwiri izi. ndipo ine ndikuti ndidye izo ine ndi mwana wanga ndipo tifa ndi zonse zimene ine ndili nazo ife tikumva chiyani ndiye motsatira koma kanditengere ine mkate wa ung'ono choyamba mulungu choyamba zilibe kanthu zimene wina anena chimene chilichonse umboni uliwonse kaya izo zikuoneka zolunda modani chilichonse chimenecho chingakhale chili mutenge ndi mulungu poyamba mawuwo ake choyamba adokotala anati ine sindidakonze kukhala bwino koma mawuwo ake choyamba ndine wochimwa mochuluka kwambiri ndine wachiwerewere ndine wajuka ndine chidakwa mawu a mulungu choyamba ngakhale machimo anu adakhala ofira iwo adzakhala oyera monga chipale ofira monga kapezi iwo adzakhala oyera monga ubweya choyamba mulungu pita kandibweretsere ine mkate wa ung'ono choyamba zonse zimene iwe uli nazo kazibweretse izo kwa ine kodi ndiwe wololera kuti uzipereke izo m'manja mwake moyo wanga zonse zimene ine ndili ndine wa usinkhu wa zaka 50 kodi iwe ukulolera William Branham kuti uzipereke izo kwa ine kodi inu mukulolera inu anang'ono kuti mupereke moyo wanu kwa ine kodi inu mukulolera kodi inu mungakhoze kuchita izo anthu odwala kodi inu mungakhoze kundidalira ine ndiyikeni ine poyamba kandibweretsere ine mbamu ya mkate mdzanja lako ndipo kanditengere ine madzi pang'ono iye anayang'ana pa iye apo panali china chake chimene chinamuwuza iye kuti pambwe ameneyo akudziwa za chimene iye akuchinena mulungu amadziwa nkhosa zake zomwe nkhosa zanga zimalidziwa liulanga izo zimadziwa ngati ilo lili lemba kapena ayi ngati ilo lili kulondola kapena ayi iye akupotoloka mwakumvera ndicho chimene inu muyenera kuti muzichita ndipo pamene iye anapotoloka kuti amvere chimene mneneri ananena kuti achite ndiye panabwera bingu kuchokera kumwamba lomwe munthu aliyense amayang'anira kuti alimve pakuti apo panabwera bingu kuchokera mu liwu la mneneri limene wochimwa aliyense ndi munthu wodwala aliyense amakhumba kuti alimve pakuti adzero ambuye momwe ife timakhumbira kuti tilimve ilo momwe kuti wanthu amakhala mu njira yanga ndi kuti bwerani kukhomo ili mwana wanga wamkazi ali motere khanda langa langa motsika kwambiri mukangonena mawu iwo unganene motani iwo asanakhale mkamwa mwako iwo ungakhale ukuanena iwo iwe mwini koma iwo akuyembekezera kuti awambe iwo pakuti atero ambuye apo ilo linaza mseri kwa mpanda chifukwa iye anali kumvera ndipo kulunda kunasweka pakuti atero ambuye mbiya siphera kapena msupa kuwuma mpaka tsiku limene ambuye mulungu adzatumiza mvula pa dziko lapansi oh ndi chitonthozo bwani iye anapanga mkate iye anawupereka iwo kwa mneneri iye anabwerera ndipo anakamupangira mwina mwana wake ndi wa iye mwini ndipo iwo anadya ndi kumwera ndi zochuluka pa dziko lapansi kodi izo zinachokera kuti kodi izo zinafika motani kumeneko mwa sayansi mundiwuze ine kumene upa umenewo unachokera kodi mafuta amenewo ankachokera kuti kodi iwo anafika chotani mu supa imeneyo iye anali akusanulamo iwo mmawa uliwonse iye amakhuthula mbiya ya ufa mmawa uliwonse ndipo umo munali mowuma koma pamene iye ankabwerera kuti akatenge wina iwo unali mmenemo kodi iwo unachokera kuti mutengeni mulungu pa mawu ake khalani otsimikiza za mulungu iye ndi mulengi inu mukhoza kukhala kuti mwataya thanzi lanu inu mukhoza kukhala kuti mwataya chiyanjano chanu mutengeni iye pa mawu ake khalani otsimikiza kuti iye ndi mulungu nthawi zolunda zimene zikuoneka tsopano zikhoza kusaoneka zolunda kwambiri ngati mutangotenga mawu ake ndi kukhala otsimikiza kuti iye ndi mulungu mujeremane kamodzi ine ndinaona chithunzi ndipo icho nthawi zonse chimandikanilira ine wojambula wachijeremani anajambula chithunzi chimene chimatchedwa dziko la mtambo Monga mene iwe uchipenya iso, uli chapatali, iso ndi kulunda kone kamopsa kumene iwe unayamba wakuonapo. Mungo kala mitambo itaunda na pamodzi, pamene iwe ukuyanga na pa icho, chokela pantunda wa utali. Koma pamene iwe uyamba kuyandikira kweni kweni kwa icho, icho chimasinda. Ndi mabiko angelo akuombesa pamodzi, akuimba ma aleluya kwa Ambuye. Chotero ndicho chimene kulunda kuli nthawi zina. Ngati inu mukuyanga na paiko pantunda wa utali, izo zimaoneka zolunda ndi za mdima. Koma mukamulenga Mulungu pa mawu ake ndi kukhala otsimikiza kuti iye ndi Mulungu, ndi kusundira pafupi kwa icho, inu mudzapeza kuti ndi mapiko chabe angelo akukupiza limodzi. Iye anali china monga Abraham anali, woyitanidwa kuti apereke chilichonse chimene iye anali nacho kuti achiyike icho pa guwa la nsembe. Mwina inu mwayitanidwa monga choncho mawa uno, siyani njira zanu, siyani kusakhulupirira kwanu, siyani chilichonse chimene inu muli nacho, yeno mutenge mafuta ndi mawu, ndipo muzisakanize izo limodzi, ndipo muziyike izo pa guwa la nsembe ya wekha. Inu mudzapeza izo zidzayitana Mulungu poonekera motsimikiza monga ine ndayima mu guwa lino.
Think of it while we pray.
Ganizani za izo pamene ife tikupemphera. Kodi inu muli ndi chosowa lero? Kodi inu muli ndi chosowa chachikulu kuposa momwe inu muliri wokhoza mwathupi kuti muchipeze? Kodi ndalama nzochepa chotero momwe kuti inu simungakhoze kulipira lendi yanu? Kodi wana akufuna nsabato zatsopano ndipo inu mulibe ndalama zoti mugulire izo? Kodi mbiya ndi mopanda kanthu mnyumba kwanu, ndipo munsupa muli pafupi kuti mukhale mowuma? Inu mukulephera kuti mugule zakudya za ziweto zanu, ndipo uko china chake chavuta. Kumbukirani iye anapanga lonjezo. Kodi inu mukudwala ndipo adokotala ati inu mukusowa operation? Kodi inu mulibe ndalama zoti muchitire izi? Muli ndi chosowa. Kodi ndinu wochimwa? Kodi chosowa chanu ndi chachikulu kudziwa ngati Mulungu atati ayitane lero, inu mukanati mukhale otayika? Kodi ndinu wobwerera mbuyo mukuthawa kwa Mulungu, ndipo inu mukudziwa kuti ndinu wampingo wina, koma inu mukudziwa kuti inu simuli bwino? Chikumbumtima chanu chomwe chikukuwuzani inu molingana ndi mawu kuti simuli mwabwino, ndipo inu muli ndi chosowa. Musati mulole mawu awa agwere mu nthaka ya minga kapena pa miyala, mitima ya miyala. Mulole iwo agwere mu nthaka yabwino ya chonde. Ngati inu mukudwala ndipo inu adokotala kuti inu simungakhoze kupeza bwino, ndipo inu mukumulonjeza Mulungu kuti inu mumutumikira iye masiku onse moyo wanu, ndipo ndinu wotsimikiza kuti iye ndi Mulungu, bwerani mudzakomane ndi chofunikira chake. Ngati inu muli ndi chosowa, kodi inu mungati choyamba muchite mochuluka monga kupeza dzanja lanu kwa Mulungu kuti inu muli ndi chosowa cha chinthu china? Mulungu akudalitseni inu. Tiyeni ife tipemphere.
O Lord,
O Ambuye, motsimikiza basi monga ine ndiliri muguwa ili mmawa uno. Ine ndikudziwa kuti sipakanakhoza kukhala limodzi la manja amenewo litapita mmwamba wopanda inu kudziwa za ilo. Pakuti inu ndinu Mulungu. Inu munati, kodi mpheta zambiri sizimagulitsidwa ndi makobiri awiri? Ndinu wochuluka bwanji kuposa mpheta? Ndi wochuluka bwanji manja amene inu munaona awanthu achivundi awo omwe mwana wanu Yesu anawafera? Ndi momwe inu mukanachitira mochuluka wa kuona manjawo kuposa momwe inu mukanachitira kwa mpheta ngati iyo ikanagwa mmawa uno? Ine ndikulingalira kuti mpheta khumi ndi ziwiri sizikanati zigulitsidwe kobiri mmawa uno, chifukwa palibe yemwe amazifuna izo, ndipo likanakhoza kukhala vuto la kuzikwirira izo. Koma inu mukudziwa mmodzi aliyense wa iwo, inu mukudziwa ubweya uliwonse umene uli muthupi lawo, inu mukudziwa tsitsi lililonse limene lili pa mutu pawo. O Ambuye, yankhani pemphero, mwalole iwo akhale otsimikiza mawu uno kuti inu ndinu Mulungu, ndipo uwo ndi mzimu wanu. Mulole kupusa ndi chinyengo chachipembedzo cha tsiku la magono lino zichoke kwa iwo. zakuti o ine ndine wampingo wakuti wakuti mulungu mulole izo zizimirire kuchoka kumalingaliro awo pakali pano mumphindi imodzi iyi mwalole iwo agwire kuonekera kwa moyo wa muyaya yeno iwo apunapuna ndi kukhalira njala ya iwo kuti adziwe chimene mulungu ali ndipo iwo ali wotsimikiza kuti iye ali iye amasunga mawu ake kwa ochimwa mulole iwo alape mwansanga akhale okonzekera ubatizo mu dzina la Yesu Khristu ndipo inu munalonjeza kuti inu mudzawapasa iwo mzimu woyera inu munanena izo ambuye inu musunge lonjezo lanu alipo obwerera mbuyo yemwe akutsimikiza kuti inu ndinu mulungu ndipo iwo asochera kutali mwalole iwo abwere lero chifukwa inu munati ngakhale machuma wanu akhale monga mlangali iwo adzakhala woyera monga chisanu ofira monga kapezi iwo adzakhala woyera monga ubweya ndipo ngati pali iwo amene ali odwala mwalole iwo azindikire kuti ndinu mulungu inu mumasunga mawu anu inu muyenera kumasunga mawu anu pamene iwo akudzigoneka wokha ali ndi mafuta mzimu umene uli mkati mwa iwo amene akuvomereza kuti iwo akukhulupirira yeno iwonso ali ndi mawu mkati wa moyo umene wafalikira khristu khazikitsani mwa iwo mwa chipangano chakale ndi mwa chipangano chatsopano kuti musonyeze kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mwalole iwo kuti asakatize mawu amenewo ndi mafuta mzimu zimene iwo ali nazo ndiyayime pa mapazi awo paguwa akuti izi ndi zonse zimene ine ndili nazo ambuye ine ndikuzibweresa izo oh momwe inu muti muzichulukitsire momwe izo zili ziyitanire mulungu wambiri yakale poonekera momwe izo zili zimupangise yehova kuuka ndi mtima wofufuma kuti ine ndili naye mwana yemwe amandimvera ine ine ndamuyika iye kupyola m'mayesero ndipo iye akutsimikizira kuti iye amandikonda ine ndipo iye akundikhulupirira ine iye akutsimikiza kuti ine ndine pakuti iwo anati iye amene abwera kwa mulungu ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndiwopereka mphoto kwa iwo amene amufunafuna iye modzipereka perekani izo ora lino pamene ife tikupereka izo kwa inu ndipo tsopano pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndipo iwo amene ali mkusowa kwa chilichonse kodi inu mungayime pa mapazi wanu amene mukufuna kuyika tsopano ngati inu simuli kutsimikiza kuti iye ndi mulungu ngati inu mukutsimikiza kuti iye ndi mulungu iye asunga lonjezo lake chipulumutso machiritso chilichonse chimene chili ngati inu mukutsimikiza kuti iye ndi mulungu imani pa mapazi wanu ngati inu muli ndi wina wake yemwe inu mukufuna kuti mumupemberere imani pa mapazi anu ngati ndinu wotsimikiza kuti iye ndi mulungu pangani chopempha chanu chidziwike mukusonkhana kwa oyera inu mukuchita izo pamene inu mukuyima ine ndikutsimikiza kuti iye ndi mulungu ine ndikukhulupirira kuti iye amasunga mawu ake ndipo ine ndikutsimikiza kuti chopempha changa ine ndikuchika icho pansi pa magazi pakali pano ngati inu muchita izo ikani tchimo lililonse tchimo lililonse ndikusakhulupirira inu mukhoza kukhala membala wa mpingo koma ine ndikutanthauza tchimo kusakhulupirira kwanu inu mukulika ilo pansi ngati nsembe inu mukuti mulipereke nsembe ilo inu mukubwera ku mtanda inu mukuti mupereke nsembe tsopano kusakhulupirira kwanu konse ndi kukupereka iko kwa iye ndikudziwa kuti iye ali ndipo ndinu wotsimikiza kuti iye ayankha ngati inu muli wa izo kwezani mmwamba dzanja lanu khalanibe mwa njira imeneyo ambuye inu ndinu mulungu pano pali mafuta awo ndi chimanga chawo zidasakanizidwa limodzi iwo akuzibweretsa izo ku mtanda kumene moto wa mulungu kuti ugwere mu mitima yawo ngati iwo akutanthauza kwenikweni izo ndi kuidya nsembe imeneyo inu musundira poonekera pezani madzi achikopa kubwera kuchokera kumwamba mugaleta wa moto inu mugwereze miyamba yonse ndi dziko lapansi As the sickness of the Oh, Mulungu wakumwamba ndi dziko la pansi. Oweluza wamiyamba ndi dziko la pansi. Ndithudi oweluza wakumwamba ndi dziko la pansi. Apereka chilungamo. Thudi yasunga mawu ake. Inu amene mumadziwa mitima ya amuna, mitima ya akazi, mitima ya anthu awa. Ambuye Mulungu, ine ndikuika manja anga omwe mwamba. Pakuti ine ndikudziwa kuti ine ndinako kusintha kwa utumiki tsopano. I have seen you. Zinduiz. Ndipo inu mandidereza ine kuzungulira dziko, ndikuzungulira ndikuzungulira. Ine ndiri wotsimikiza kuti ndinu Mulungu. Ine ndikutsimikiza za izo. Ine ndikudzipereka ndekha ndi anthu awa ndi nsembe ya onse amene ine ndili nawo Ambuye kwa inu kwa utumiki. Ine ndiri kuyamba kachiwiri Ambuye kuyenda kuzungulira dziko. Ndithandizeni ine, o Mulungu. Ngati ine sindina kukhulupirire inu pa nthawi iliyonse, mundikhululukire ine pa machimo anga. Mundikhululukire ine pa kusakhulupirira kwanga. Ine ndikudziwa kuti inu muli. Ndiwopereka mphoto kwa iwo amene akufunani inu. Monga chomwecho ine ndikuvomereza machimo a anthu anga mawa uno. Kufoka kwawo ndikukayikira kwawo. Pamene iwo ayima ndi mikono yawo mu mlengalenga. Ine ndikugomereza machimo awo Ambuye ndi zofoka zathu zonse. Tumizani mzimu woyera pa ife ndi chisindikizo chakugomereza kwanu. Kuti inu ndinu Mulungu ndipo inu muli pano tsopano kuti mutilandire ife, ndi kuti mutitengere ife mu mikono mwanu, ndi kuti mutiwombole ife pa chilichonse chimene ife tachitaya. Ngati lili thanzi lathu mulolero libwezeretsedwe kwa mazana. Ngati iyo ili solo yathu mulolero ibwere pa ife monga chinthu chowala tonyezimira yodzazidwa ndi mzimu woyera kuti chiperekedwe pamaso pa Mulungu. Ngati iko kuli kusakhulupirira mulolero kubwera pa ife kachiwiri Ambuye ndi chikhulupiriro choti nkusuntha mapiri. Reganizo Ambuye, ife tikukhulupirira kuti inu mukusuntha mzimu woyera kulowerera mnyumba monse muno pa anthu awa ndi mmitima mwawo kuwasuntha iwo kuti alandire Mulungu wa moyo. Izi ife tikuchita mu dzina la Yesu Khristu.
My faith looks up to thee, thou lamp of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my sins away, nor let me ever stray from thee aside.
Ndanthauza izo, kodi inu muzilandira izo, pezani dzanja lanu ndikuti ine tsopano ndikulandira izo, ine ndikukhulupirira.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my God, bid darkness turn to day, white sorrow fears away, nor let me ever stray from thee. Let us bow our head.
Tieni feti wela mise mitu yatu. Uda tautenga wolimba wodula molimba u wa mwano ndipo utabweresedwa mwanjira yankhanza koma iwo ndichoonadi ndipo ngati inu mudakhulupirira modzichepesa zimene inu mwazipempha kuti inu mulandira inu musalole konse chilichonse chikukankheni inu kuchoka ku nsewu wowongoka uwo imani pomwepo ndilibe kanthu kuchuluka kwa momwe ndalalikira chilichonse chimene ine ndingachite kapena chilichonse chimene munthu aliyense angatachite izo sizidzakhoza konse kukhala ndi mphamvu mpaka inu mutavomereza izo ngati chuma chanu inu mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse chilichonse chimene inu mwachikhumba ngati inu mwalapa machimo anu Mulungu wakukhululukirani inu inu musati mukayikire konse izo kenanso ngati ndinu wobwerera mbuyo inu mwatengedwa kubwerera mmawa uno ngati inu mukusowa mzimu woyera ndiye mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha tchimo lanu ndiwo mawu a Mulungu iye sangati awasinthe iwo pa mpingo uliwonse palibe chipembezo kapena wina aliyense ayi izo ziyenera kukhala mwanjira imeneyo ife tiyenera kukomana ndi zofunikira zake osati zofunikira za mpingo zofunikira zake ndicho chimene ife tiyenera kuchita iye anati pemphero lachikhulupiriro lidzapulumutsa wodwala ngati inu mukudwala ine ndipemphera pemphero lachikhulupiriro kwa inu inu mupemphere ilo mu mtima mwanu momwe ndipo khulupiriranizo vomerani izo imani ndi pa izo izo ziyenera kukhala mwa njira imeneyo palibe chimene chingatenge izo ndibe kanthu momwe izo zikuoneka zolunda inu mukuti chabwino izo zikhoza kumaoneka ngati kuti ine ndikanali wodwala izo zilibe ndi mapiko chabe angelo atasongana pamodzi ndizo zonse ndi Mulungu mumaonekedwe adalitso izo zikuoneka zolunda kwa inu yandikirani pang'ono kwa izo ndipo yang'anani pa izo kachiwiri muone ngati izo si Mulungu atayima pamenepo akusunga mawu ake tsopano pamene ife tili ndi mitu yathu itawelamitsidwa ine nditembenuzira msonkhanowu kwa mbale Neville mʼbusa wathu.